E re kae le bosiu ba laboraro bona, ke tshepisitse maobane mantsiboya gape ke ne ke ka bua ga morena a dumela. Bosiung bona ka setlhoo sa mongolo o le boteng. Gagolo se o re ka qeta dibeke godima setlhoo seo, mme re sa kgone ngwapa le bokaodimo. Empa ke tla leka go setlhaba ditlhoo ganyenyane bosiung bona ka thuso ya moya o halalelang. Mme jwale ke batla go bala go tswa go Daniele kgaolo ya bohlano le temane mashabina a metsometlhano, mme e bale ya jenana. Tlhako tse e ngodilweng ke tsona tsena, mini mini tekel o person. Mme jwale a morena a ekeletse mahlonolo a gae palong. Mme ke a ipotsa na moena wa rona ya lokileng motlhokomedi mona a ka tima mabone ana a bogale. Ke a gantshetsa fatshe ka nqa ena. Ke a leboa ka mosa. Ga ke kgone go bona mogopi. Ga ke bua le mang kapa mang, ke rata go ba sheba sefatlhong ga ke bua. E ka kamano e e tlhamaletseng le batho. Jwale re tshepetse go moreno wa rona bosiung bona. Re sa leka go nka nako yaka le go bua ka setlhoo sena. Ke a tseba gore ke setlhoo se segolo, mme ke setlhoo sa tshebeletso ya evangedi, mme e seng sa pholisi ya galalelo, empa se ama pholisi ya galalelo gagolo. Mmele o kulang ka go fetisa o ke o tsebang bosiung bona ke mmele wa moya wa morena wa rona Jesu lefatsheng lena. O tabuile mme o pšhatlheile go o tlhokang pholisi ya galalelo o tiile. Jwale setlhoo sa rona bosiung bona se tala Babilona. Mme madulo a pele a Babilona e tswe e sa le ona, e Shiniare. Mme pele e ne e bitswa kgoro ya Modimo, Babele, Babele. Mme ga morago ya rewa Babilona e e bolelang Pherekano. Mme Babilona e tlhaa qalong ya Bebele go Genese, mme e tlhaa magareng a Bebele. Mme e tlhaa qetelong ya Bebele, buka ya go qetela tshenolo. Mme e re ka ga e gaola le Bebele yotlhe, e tshwanetse e beele teng ka jeno. Mme gapo ntho e nngwe le e nngwe e e lefatsheng ka jeno ka mokgwa wa dintho tsa semoya, jalo ka moya wa Modimo le moya wa diabolosi le mekga yotlhe le ntho e nngwe le e nngwe eo re e fumanang lefatsheng ka jeno di qadile go Genese. Genese e bolela tshimologo, mme dintho tseo tsotlhe le ya dikaba tlasa lebitso le leng le tlasa sebopego se sesele. Empa ona moya o qadileng go Genese wa e tlhagisa, mme e ka sefate se e golang se nyolohela tlhogong moo sotlhe se tla fitlhela setlhotlholo qetellong, dikatlholong tse kgolo tsa Modimo moo a tla batalatsa dintho tsotlhe, mme tsotlhe tse ebile le tshimolo di taba le pheletso. Ke dintho tse sa kantsa ba le tshimolo fela tse senang pheletso. Ke ka gona mokeresete ya tshotsweng la bobedi a senang pheletso le ka motlha, goba o na le bophelo bo o sa feleng, mme bophelo bo o sa feleng ke karolo ya bophelo ba Modimo ka sebele, goba Modimo o tlhola ka go sa feleng. Mme lona lentswe leo, lentswe la Segerike Zoe, le reng bophelo ba Modimo, motlha Jesu a buang le gore ke ba fa bophelo bo o sa feleng, lentswe leo le boela le sebediswa. Ka baka leo, motho ya tswalang la bobedi moya wa gae o fetotswe, mme o fetoa karolo ya Modimo go a fetoa mora Modimo, mme o tlhola ka o sa feleng jalo ka ga Modimo o tlhola ka o sa e feleng, gobane ke karolo ya Modimo ka tswalo ya gae, tswalo ya semoya. Jwale Babilona e ne e thewe ke monna ya bitswang Nimrode, yena e le morakama, monna ya kgopo gagolo. Mme Babilona e kile ya ba motsemogolo wa lefatshe. Motlha motsehadi ona o ne o gauwa mono. Metsana e meng yotlhe e o potileng e ne e lebisa tlotla, makgetho le dintho tse jalo motsehading ona Babilona. Mme ka mono ha o ka bala dibuka tse ding tsa segalegale tse kang Two Babylons ka Hislop le dihistori tse ding tse ngata tsa segalegale. Le tla ba fumane bana ba ena le mefutafuta ya dithuto tse hlohlontshang ditsebe ka mono. Ba ena le mosadi ka mono ha ke kgone ho bitsa lebitso la hae nakong ena. Mme o ne a nka methapo e hlaha mme a e futhule mobung mme a etse medimo ka yona. Ho dumelwa e le yona medimo eo Jakobo a naeng ke ho ratsa lae. E meng ya medingwana eo ya methapo le dintho tse jwalo. Mekga e menyenyane fela mme ho yona ha ropowa matulwana ana ao re a bonang lefatsheng ka jeno. Ha o ka elelwa dimelo tsa ona le dimelo tsa dintho tsena ka jeno ke semelo se tshwanang. Ka baka leo Babilona e ne e dutse hara phula e kgolo e nonneng mono. Mme e ne e teetswe hare mme e nosetswa ke noka ya Euphrates le Tigris. Mme e le setsihadi sa temo. Mme Babilona e ne e le motse o moholo. Mme yona mohlomong mopotoloho wa motse e ka ba dimaele tse 120. Dimaele tse 30 lehlakoreng ka leng. Hoo ho etsa mopotoloho wa ona dimaele tse 120. Ho thwe diterata tse motseng wa Babilona di ne di le bophara ba maoto a 200, marako a le botenya ba maoto a 80, mme ho bua nnete bophamo ba maoto a 200. Ba ka beisa makoloi a mojao ho pota marako ana ka makoloi a ntwa. Mme dikgoro di entswe ka borase, mme bophara ba dikgoro tseo he e ka ba maoto a 200. Mme bohareng ba motse ho hlongwe paleisi, mme paleisi e le trone, mme setsing sa motse ho parola noka e kgolo Euphrates. Ha o ka elellwa ke motse wa diabolosi, hoba o kopiditswe ho motse wa Modimo, jwalo ka noka ya bophelo ka pela trone. Mme ka hara motse ona ba ena le ditshimohadi tse leketlang marakong ho potoloha. Mme e le setjhaba se seholo haholo se matla nakong eo ho fihlela se shasharile lefatshe le tsejwang, mme lefatshe lohle le ne le lebisa tlotla. E ne e hatetse pele ha bohloko ka mahlale, mme e na le dintho tsa moraorao tseo mahlale a neng a ka di hlahisa.
It had the latest chariot.
Ina le makoloi anto a moraorao ditshubulo tsa moraorao. Di hlomo tse matla o feta le ditshipi tse gabane o fetisa.
It was an outstanding to the rest of.
Ina e tshile ka mahetla le fashion lohle.
And then inside the.
Mi hape ka hara marako ana.
Where King Belteshazzar was king during.
Mohosi Belteshazzare ene le morena mehlenya ketsalo ena e o ri buang ka yona bosiung bona. Hosi Belteshazzare, itse Bibele ere Nebukadnezar, ine ile ntatae, empa hantlentle o ne a hlahlame ntatae moholo, Hosi Nebukadnezar. Mme bongata ba lona le sa hopola hore Nebukadnezar e ne e le talo ya mebuso ya baditjhaba, hlooho ya Gauta. Mme a ile a nyelela Jerusalema, dimaele tse ngata-ngata hole. Mme a hapile Bajuda, mme a ba theoletse mmusong wa hae. Le ho ba etsa makgoba, mme ba sebedisa boramahlale ba bona le dintho tse jwalo. Jwalo ka ha Russia e entse mohla e kenang Germany, mme ke hona ba nang le bomo ya atomo le dintho tse jwalo. Ba tshwara boramahlale bao ba majeremane. Ke ka baka leo ba kgathileng tema hakana ka jeno, ba ba hapile ba ba kgutlisetsa morao hodimo mono. Ka bo bona ba ne ba sena yona, empa ba tloha mme ba fumana dintho tseo jwalo fela ka ha Nebukadnezar a entse ka Bajuda. Mme re fumana hore mehleng ena ha ba le monna ya lokileng ya bitswang Daniele, moprofeta wa morena, a isitswe kgoleho mehleng eo. A sebetsa e le kgosana hodima balipi bohle ba dinaledi le ba jwalo, le banna ba bohlale le dimaji. Pusonya Hosi Nebukadnezar. Mme jwale Belteshazzare o ne a tshwere marapo. Belteshazzare e batla e le monna ya kgopo a le monyemo fela. Mme ya ba batho bohle ba Babilona, polokeo e kang eo ba utlwileng ba ena le yona. Ha nka hara dikgoro tseo, mme dikgoro di kwetswe. kama rako ama utu ama khulu ama bedi, botinya ba mautu ama shme arubedi.
Just think of how secure.
Lekana hana ba tshwanetse ba be ba ikutlule ba bolokeile ha kae ka hara marako ao. Empa hopolang sena fela.
No matter how secure.
O sa tshotele ka mo mahlale a le utlwisang le bolokeile. Ha o etsa sibi modimo tla o fumana.
There is only one security.
Bolokeo engwe fela me yona ke ka o Kriste Jesu.
Now as they felt there,
jale mo hlaba ikutlo a ba le bohloko a holo. Jale ka se tshaba se tshile ntjaro sa lefatshe.
A very typical modern civilization.
Papi so hantle. Jale pele e ka nya se jwale e o re philang ho yona America ya ditshumo.
And I'm kindly disturbed myself.
Me ke batla ke tshwenyeile ka bonna. Empa ke tshaba hore re nka boitshwaro bo ba bileng ba bonka. Re ikutlwa re fumane seo re se naganang e le bora mahlale ba hlwahlwa le dimatšhinikane tse hlwahlwa le dibomo tsa thomo le difofane tse lebelo ga di o feta. Mme re batla re ka o ba setšhaba se tswileng tšaro sa lefatshe re batla re ikutlwa re bolokeile ka ntle go Modimo.
It's a very beautiful.
Ke patrone entle haholo.
And God never.
Me Modimo ha o ke o fetuwa.
His attitude towards sin is the same today as.
Maikutlo a hae khatla le sibi ka jeno a tshwana le ya mhlamunene.
And there's no.
Me sibaka sa u ipata ha siyo tla simona.
Only in Christ are you secure.
O buluke ile ka o Kriste fela.
And in this great city as they felt there was no way in the world.
Nika ara motse ha di ona ere ka ba ikutlwile ho se mogwa le fatseng ho re se sole se ka hapa motse o.
The great high wall.
Marako a maholo a phaming le di hlomo tsa bona tsa sejwale jwale.
And they were blocked off from the outside.
Me ba ne ba tinkeditswe ho le fatse le ka ntle.
But little did they know that a wicked.
Bampa ba sa tsebe ho re se shaba se khopo se bitswang ba mele le ba Persia. Seo ha jwale e leng ba Hindu ba India.
How little did they know that many miles.
Aba ka ba tsiba le ha nyane hore di mile tse ngata hole ba ntse ba tshika le bopo la noka.
To turn the Euphrates River.
Ho faposa noka ya Euphrates ba tle ba hwante ka sa marako. Mo hlabana ba ikutla ba bolokehile. Ba nna ba ikutla jwalo ka dinako tsohle.
If they did feel that, then
abane ba ikutlwa jwalo ya ba ba kena ba taputsa sebeng.
It seems like that when man gets to the place that he feels that he's self-sufficient.
Eka motho ha fihla mo a utlwang a ikgona sebe se tala se motshwara.
The church, the nation, the individual.
Kereke se tshaba motho ya ikutlwang a sa hloke thuso e tswang ka ntle.
Sin begins to reign in.
Sebe se tala se busa ka o yena ke nnete.
And we would notice too that when people begin to feel.
Mme re tla lemoa hape hore ha batho ba tala ba utlwa maikutlo ao a ho nona ka tlwaelo sebe se a kena mme se a ba bodisa.
So when they close.
Ka hona itse ha ba kwala menyako eo ba hopola hore ba bolokeile. Empa Modimo o sheba fatshe ho tswa mahodimo.
And sin is a reproach.
Me sebe ke sekgobo setšhabeng sefe kapa sefe.
I wonder tonight.
Ke a ipotsa bosiung bona ka disebediswa tsa rona tsohle tsa ditonana le ka disafmarine tsa rona tse e laolwang ke a thomo le ka difofane tsa rona tsa jete tse fofang dimaile tse magolo ka motsotswana ho isita kapa ka motsotso tse ka phunyang le moedi wa Modumo.
But never forget. But what your sins will find you out.
Lese le bale hore dibetsa lona di tla le tshwara.
And in this time
mina ko yena bana ba kwetse menyako.
And they thought they would.
Me ba hopula hore ba tla gona. Ba ka phila botawe le bohloleng ka mo ba batlang. Ho ba bana ba sirele tsaile. Ine le se chaba se etele tsimpile.
All the other nations looked to them for.
Di chaba tse di ntso hle di kopitsa mahlalo ho bona me di kopa thuso.
And so on such a time as that there was a
Mika hona na kong ekang eo ha ba le ho si eno a hopola hore o tla ita monyakeng.
And he set a date
me arera letsatsi la hae la motjeko hadi wa motonana ka pankare rock and roll ya sejwale jwale ha e fete mono. Me ka hona a beya nako me a mema dimelela tsohle masole ohle le balaudi le mafumadi ohle le dinyatsi jwale nyatsi ke sootswa se molaong. Me na le a bona hore ha motho a ikutlwa a ikgona o qala a dukela sebeng me a romelela majwala a hlwahlwa o feta ao a na ka fumana mokita a dingwe ona wa rokonrolo a na tla o tshwara a hopola gore o bolokeile a hopola go se letho le beng le ka mo lematsa goba o ne a bolokeile me a tshwara mokete one wa ditletle ka gara se seng sa diratswana tsena motsheonyana fela go palaisi mme ya re a sa le ka ntle mono serapeng mohlomong ke a ba se kgabisitse gantle mabenyane otlhe a lepeletse mme a lata banana botlhe ba dipontsho le basadi ba bangata go tla nyakalisa masole le ka majwala a bona le ka diveine ga e se boitlhopho bo botle ba mokete wa rokonrolo ya sejwalejwale ka jeno ga ke tsebe mo bo bong bo ka bang teng ke gantle a golo mme ba nto lokisa dintho tsotlhe mme bana ba tla itaga monyakeng ntle le pelaelo go bile a fitlha basadi ba bangata ba nyetsweng banna ba bona ba silwe gae e le badisa mo masea ba tswile go itaga monyakeng ka o fapanyetsana ntle le pelaelo mme o ne a tsamaya fulurung ka lesea le kulang monna ya tailweng a sa tswile go itaga monateng empa e le mokopu o le mong o patsotsweng ka legare mme ka re ke a ba bona ba qala ba nwa mme ba nyakalela mme ke a golwa ba tla ba tiletsa diletsa mme ba bapala mmino mme batšha ba ntse ba agotsana mme le masole a tailwe a tshwara basadi mme a ba tseba godima ditlhogo tsa bona mme a ba aka mme a dula ditulong mme go tsodietswa ba gopola gobane ba
bolokeile
o amerika wona modimo o ne o nyaretse mokete o wa botawa wa rekonrolo o shebile bosigong bona mme gele ba tshwanetse ba ne ba tshwere nako e kakang mme ke a golwa kgosi enwa mona beltsatsare e ne e le Elvis Presley wa sejwalejwale a kgona go etsa menyakwe yotlhe eo ba bileng le yona mme botlhe ba itshwere jwalo gomme ba sa tsebe ka dinako tsotlhe gore lefu le larile monyako ka gona ya re ga mokete o loela ka tlwaelo madulo a kang a gasogadi ya thelebišene ya Hollywood ya sejwalejwale ba nagana gore ba tla swaswa go se go kae ka borapedi ntho e e tshwanang le moifo wa Arthur Godfrey kapa ntho e kang ya sejwalejwale ka jeno kapa any fort wa mofuta mokgethola dierekisi go etsa motlae wa mofuta ka moreri empa modimo o santse a nyaretse go tswa legodimong empa ba ikgopola ba s phela mofuteng wa setšhaba se kekeng sa angwa empa o ye o kotilo seo se jetse nkang temoso lona batho o ka bang setšhaba kapa kereke kapa motho ka bomong o kotula seo se jetseng mme gele ke bona kgosi eno a ema mme a re e tshwareng digarebe ga re etse motlae o monate wa borapedi ka moreri kapa jwalo mme mabenyane otlhe ke a fefoa mme banana ba re hupi ee ke a gola ke rata go utlwa mme makawana a masole a etsisa batšha ba ka jeno Hoba ena e hlile ke Babilone ya sejwale jwale. Ke mo America empa le Daniel e ne le mo aiwa Babilone na konyeo. Empa ho ha o luka fatse sibe. Ho gile ha di ho ngwanana o mo Kriste na. A re ke batla hore o tlisise. Na ke mo America. Kare ho ha o bolele letho. Ke thabetse ho ba mo America empa ho ha o amane ka letho le ho hadimisa bo Kriste le letho. Ha re etsa sebe re tla lefa ka dibe tsa rona. Le mpe le kgodiseha ke hona. Ba bile le boprofeta mono empa ba hanne ho utlwa. Ba ena le molaetsa empa ba batla ho ikabola ka ona.
If that isn't modern,
ha se America ya sejwale jwale eo ke tlabe ke sa e tsebe. Ba na le evangeli nnete empa ba rata ho itabola ka yona. Ka hona ba re ha re theoheng re late dijana tseo tsa mohala le di a thethehang mme re di tlise kwano mona mme re etse motlae ka yona. Modimo ha o dumele ba etsa dibe ho soma ka batho ba ona.
Pay for it someday.
O tla lefa ka tsatsi le leng.
And they go get the vessels of the Lord.
Me ba tloa ba lata dijana tsa morena mme ba di kenya tempeleng.
And they're going to have a good drink.
Me ba tlo nwa ha monate ka dinwelo tsa morena. Mme itse ha ba tshela Hotels 92 ya bona kapa Pabst Blue Ribbon. Ka hara sona ho etsa motlae o monate ka sona.
Oh, they tip the glasses and the vessels and begin to drink.
Oh, ba o tlanya di khalase di nwelo. Mme ba talela ho nwa le ho tshea le ho soma ka borapedi ba morena.
They were ignorant.
Ba sa lemohe seo ba ne ba se etsa.
And so is
le setjhaba sena se jwalo bosiung bona.
Ignorant of rejecting the message of the Lord Jesus Christ.
Ha se lemohe ho latola molaetsa wa morena Jesu Kriste. Kolobetsong ya moya o hallang le ho tswala la bobedi.
Le
abana ba tletse borapedi.
Now that drunken party of rock.
Jana mokiti o wa botawa wa rekonrolo ba ne ba tletse borapedi.
Because the Bible said that they prayed.
O bani bibili ite ba ile ba boka midimo ya bona.
So you can be ever so religious and
ka hona o ka tupela borapedi me o ntse o fosa het. Ke hantle ha se botshepei.
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is.
Ho motho tsela engwe ka bonala ilukile a tipheletse ya ona ke tsela ya lefu.
So they had
ka hona ba ina le kereke e kgolo ya naha le borapedi bo ba ne ba ka bosebeletsa.
And they made fun of the holy things of.
Me ba tsheisa ka ditho tse halalelang tsa Modimo.
That's very typical of today.
Me e o ke papiso e ntle ka e ka jeno. Ho tsheisa ka ditho tse halalelang tsa Modimo.
They call the people
babitsa batho ba le ka ngophela ka bohlweki le ka boithompo le ka otsepama.
They call them old fashioned or holy rollers.
Ba babitsa se gale gale ka pa mohala le dia thetehang ka pa le bitso le itseng le nyedisang.
And they call the gifts of
me babitsa di neo tsa morena tseo a di etsang.
The working of an unclean spirit.
Mosebetsi wa moya o sa hlwekang jwalo ka senwe ra mahlonolo kapa diabolosi.
Oh, how can you escape judgment?
Oh, le ka phema ka hlolo jwang.
The blood of the
madi a bashwela tumelo a hweletsa kgahlano le yona.
If God doesn't judge this nation,
ha Modimo a sa hlolele setjhaba sena sebisa sona sa sejwale jwale. O tla tlameha ho tsosa Sodoma le Gomora le ho inyetsa ho bona ka ho ba timetsa. Ke hank.
We are bound for judgment.
Re habile ka hlolo. Mme mehlolo e meholo ena eo le bona mophodisi wa rona ya bokwang a etsa.
They are warning signs.
Ke dipontsho tse lemosang hore ka hlolo ya haufi. Mme e puputile setjhaba sena lehlakoreng le leng ho tala botjhabela ho ya bophirima ho tloha le boya ho ya borwa. Mme ba e latola ho e tsheha ho e seolla.
Write it up in their papers as
we ngola di pampiring tsa bona e le bosawana.
Think of it. Modern Babylon.
Ina hane Babylon ya sejwale jwale.
Now while they were
jwale ya re ba sa anwa ba o tlenya mehopi ya bona ha ba ntse ba anwa.
All of a sudden when this great movie
hang hang ya re akhalala ene ya moshanyana wa ditshwantsho e bitswang Belshazzar
was just about ready to take a drink from his
ale mothati wa ofupa mohopeng wa hai.
His eyes seem to bulge out
ya ka mahlo hai a rutuluwa ha retuluwa u sheba ngantlo ya muri e borena.
For he saw coming from heaven
hobane a bona le godimo ho theoha letsoho la monna.
And it began to write up.
Mila tala la ngola le ya udimo le tlase le boteng.
I want you to
ke batla le lemuwe la ngola ho dima mo ho ho ditsweng. Jale mo hlomong di kane la re ne di dutse di hlodisitse hara mabenyane a tsona mo ba ne ba tshwere rokon role ya bone ya sjwale jwale.
And the light was flickering.
Me ma bone a tshwedi ma pila le bota.
God doesn't do that.
Modimo ha o yetse di ntoka chibiling.
It's right out under the lights where
ke hanke kona ka sa mabone mo modimo a buang me a tsamateng.
So his supernatural handwriting was on the
ka ka leo mongolo wa hai o mohlolo o ne o le udima modilo wa lebota pontseng ya bona bohle.
And the king must have
me khosi u tshwanetse a ba o bone pele.
This modern jokes.
Siswa swisena sa sejwale jwale. Ramitlae e motle wa se ya le moya. Sibapadisa tsa television. Itse ha o tlanya galase ho nwa ka pa mohope. Se wana sinkile le tsona hai.
His eyes bulged out.
Mahlwa hai a rutuluwa. Mi a ikutlo a gwehla. Ke a kholo o yentse jwalo.
The Bible said.
Bibele itse masapo a hai a gwehla a tswa le nonyetso.
He surely was all shook up, surely.
Asa katlea ihlile bo.
When God begins to show his signs, it's time.
Hamudimo atala apepesa dipontsho tsa hai. Ke nako ya ghohlopea ke hantle.
And as he noticed.
Me tse ha elelwa pina ya hai ya rokonrolo ya moghohlopa.
And then as he noticed this hand.
Me ha le mo mongolo ona o le boteng.
I can imagine the little missus with her lips.
Ke a hola thopi e melongwana e takilwe se ka ntho e o ke sa itsebeng. Le moriri wa yona o tletse mabenyane mi antse a mochiba a ina le mashole a tailweng ana.
That wonder what's up.
Ha ke ke ipotsa molato ke nka moshanyana bosiung bona ka nako ha gitlwa ke thabe. Mme le ka wana le lena moqotsa mme la rulukile. Glory dancetse e latelang ena mo.
And the music stopped.
Me aba mino wa khutsa.
Oh, this great.
Oh, si chaba hari sena setletse nsibi. Ka tsatsi le leng mikiti ya lone ya rock and roll e ka khutsa.
If you won't listen to the voice of a.
Ha le sa mamela le ntse la moreri. Le tla mamela le tsola modimo ka hlolong ka tsatsi le leng. Empa rock and roll e ka khutsa. Jwalo ka ha di letsa di entse, metsa letsa haufi. Le modimo wa ka haufi le wena, ho di ma Titanic.
Someday you're going to change that tune.
Gatsa tsilele ni ka fetula le hlaso leo.
And the music.
Mimino wa khutsa.
And they know.
Mi ba le mo se swaswa sa bona. Ntho ya bona ya bona halala ga sonya television.
And he was standing.
Ni una yemi mangole a hai a otlana.
As he looked and seen this great thing.
Ha sheba mi ya bona o hlantho e kgolo yena.
Why he says the. Gele are
mabota o hla dinke ditswe.
I have my guard standing.
Ke emi sitse ba le beri ba ka khoro. Munna wa ka ya hlaueng.
But you see.
Empa le bona modimo wa tlame ya o kena le khoro ka mo le nahana.
He comes down from glory.
O thewa ganyeng.
And his hand was writing on the wall.
Me le tsola hai le ne le ngola le boteng.
And quickly.
Me ka potlako ka o batulo ya se jwale jwale. Bibele ire o ile a bitsa ba upeli ba hai bohle.
Astronomers.
Ba lipi. Di bishopo tsohle
the doctors
di nga ka le bo mo papa le di cardinal le ba jwalo le hore jwale ke tla le bolella ba hlompheng ke le file monyetla wa o rera le ho etsa seo le le ka le se batla jwale kwa holang ho nna hono ho le boteng empa ka mo ho etsa etse mo hlango ho jwalo le ka jeno ba ne ba sa tloela di thotse mo hlolo ba sa tsebe letho ka yona.
They didn't know how to.
Basa tsidi ho kwalla malimi a sa tsijweng. Basa tsibi litho ka puelo o dimo.
And they were dumb.
Ni ba pompa la milomo.
They know nothing about it.
Basa tsibi litho ka yona. Mi ya ri bohle basa emi mono ho pulana.
This is the bringing in.
Mona ke tlo mamisho nya muso wa ba ditshaba.
And as it come in under the supernatural.
Mi ka mo ke ni tsa di thotse mo hlolo. utatswa tsa dintho tse mohlolo
but these bishops and
empa di bishopo tsena tsa di di cardinale di di ngaka tse kholo tsa sito kwaola mohlolo ba sa tsebe letho ka ona ba sheba di buka tsohle tsa bona tsa bonono me ha ba fumana letho le ka ba bishwa le hono
you see spiritual things are spiritually understood
le a bona dintho tsa moya di lemuwa ka moya
and then they were all disturbed
me bohle ke aba ferikane me ba sa tsebe se ka etswang me tetello mofumahari e monyinyane
remember
hopola o ne a sa kaya mokitung wa rock and roll me mogole mong a tsebile se etsalang
word came to her that the king was all shook up
ha fihla pulelo e reng kgosi o tsietsane me mokete o gauditse
she would make one of the good
e ka be ebile e mongwe ba dumedi ba batle
and somehow or another she had
me ka mokgwa o itseng e le ya sakang a lebala a titimela moketeng me ha a bona seswaswa sejwalejwale se tsieleile e ka se tale setlhopha sotlhe sa gae sa mmino a re o kgosi phela ka metlha empa a sa tsebo bane o swele legatheng nona leo gore o phele ka metlha ke a tsebo o tshwenyeile ka baka la bongolo oo le boteng mme ke bona mopapa le dibishopo le dikhardinale le dingaka tsa galalelo mme ga o yaka o balang empa o kgosi a nke ke o bolelele taba monna o teng mmusong wa gao ya tsebang dintho tse bohlolo o moina ga re bona mongola le boteng ka jeno empa go na le monna ya tsebang ka ona motlhomongwe tsamaile ofisi e nngwe le e nngwe ya ngaka motseng mme ba o boleletse o tlile o swa empa monna o teng e ka ba o tapoditse sebeng go fitlhela moya wa gago o ntshofetse sa mabota a mosedi a dihele mme o se o ya iphineta tshepo ga e sa leyo empa monna o teng mme lebitso la gae ke jesu o tseba dintho tse bohlolo mme o mmusong wa rona goba re bana ba mmuso wa gae monna o teng gore o tseba dintho tse bohlolo goba dilemong tse fetileng ba fumane ka o yena moya wa modimo mme o ne a ena le moya o hlabosegang o kgonne o kwaolola ditoro o bone dipono mme e nngwe le e nngwe ya tsona e ne e nepile gantle ka gona se tsiele a komphe metsotso e mmalwa mme ke tla mo tlisa kwano tsatsi le leng o tla bitsa go yena motlhomong ga ona sebaka sa gae ka tlong ya gago o maphate ya golo o shebile thelebišene o bapala dikarte o nwa biri o tsamaya mekete ya rock and roll
But there's one time you're going to call on him.
Impa ka le leng o tla bitsa ho yena.
That's right.
Ke hand.
And so Daniel was
Me ka hona Daniel a tliswa.
And as he was brought in a preacher of righteousness.
Me a kenywa ka hari. Moreri wa holoka. Monna wa modimo.
I couldn't imagine a man of God.
Ha ke kgole monna wa modimo a ka phela tulong e jwalo a sa ka garuma kgatlhano le yona empa le a bona kgosi a sa ka a enatsa ke ka baka leo a neng a le maemong a o a nang a le wona mme ba tlisa daniele mme a re
gobaneng
bo mopapa ba gao le dinaka di sa o kwagolele ke a ba sena letho o tlhalosa ka lona ka gona ga e tsagalang
Daniel said, O Belteshazzar,
Daniel are,
you
O Belteshazzar, utsibile dintho tsona tsohle, ha wa dipatelwa.
And I say to America, I wish I
Mikirialo America, e ka nka hona motsotso mona, ho ba utlisa lentso laka.
You're not ignorant.
Ha le atime lo ke temo dintho tsena tsohle.
As the nations before has
jalo ka ditšhaba tse tlileng pele di entse sebe mme di entse seo re se entseng re beilwe sekwaleng mme re fumano re le tšhatsi
What happened to France?
What happened to
Germany?
What happened to Germany?
What happened to the other nations?
What happened to the other nations? What happened to the other nations? What happened to the other nations?
It always comes out that way.
If
it
was a wound, Milleruna, Harriale, like a Locasulo,
God is
Modimo Lucile.
And he said, your father.
Mearin Tatao, Mudimu Namwit Shabasa Sasaka, Ampalibala,
and he'd done the same things that you did. Mea,
Mimudimu Mufetula Sabata Sesaha
said, you're aware of these things.
Hori,
and then you
Utibari Totina Sosha, Miki Mwanka Mafiso Ahai Ahalala, Miwa Soma, Lemuhan. Ari,
the writing has been set on the wall.
Mungolo Manido Liboten, Mijuale Musu Hau Badilwe.
In other words, look here, fellow. Your
kingdom is taken from you.
Your kingdom is taken
from you. Your kingdom is taken
from
you. Your kingdom is taken from you. Your kingdom is
God makes sin fight sin.
Modimo kabanya sibi le sibi.
I wonder today.
Kya ipotsa kajeno.
Right at that same time, may I say first.
Nako nyona eo iriki bua pele. Ya re a sa eme mono a shebile mongolo le boteng.
Little did he know that right under.
O ne a sa tsebile ha nyane hore hante ka sa di khoro le gateng lona leo. Ba libedi ba se ba bolailwe.
And the soldiers.
Me masole ana tse di trateng. Antsi a hlaba ka ba libedi ba palaisi.
They were
only by the tepees.
Me
was a little by Emmy Mono, by the whole Alemasia Abona, whole Alebana Babona, Libana, whole Alemasari Babona, Boschabataue.
Listen to some kind of a mob.
Bamametu Futawamuchiko as Juan Joalo, also let's sing.
And the soldiers was on.
Me was solely allowed by the tepees. Hosiaka, Asiaka, Hetula, to see Emmalwa.
All that drunken bunch of men.
Mimpio Yoshia Banabata, Ilo and Ita Hetula. Kisi chabasebo sabo hetene setletse matemona media paro tsabasadi dikaha hulwa ho bona basitsana le bohle mi ba rusulu se trate banto phamiswa ka direte mi di hlotsa bona di pshatle marakong
chop them open after they had
baba gegeti ha ba se ba pitsi le bona ka takatso masole a hlanyang a tahilweng.
It was at the door
inele munyako ho ba bana ba belo skale mi ba fumane ba le chatse.
And I wondered,
make a report, a cajun, Sujan and Saruna Sergi and City. Detail talk and all song, had it seven little police.
Laughing and making fun.
What say, I lose some idea, Pila. No, to La Jolaka, be a bullet or Bataeta. Bahalifi by Kumusi, Bana the Super Sabora Berry, Pampa, Balatula Mata, Ajona.
I wonder, Kay
Porta Tatilena, Harry Hopula Republica in Hakana.
And all of a sudden, we find out that Russia
Mihan Han,
Rifumana
Russia, Irisile, Gadilimote, Sanu, Masalin.
We've been to too many parts.
Rietete Mikichana, Eming at our hole.
We've weighed too much in sleep.
Ritapuritas in Yehanyeha Sibin.
The church is so asleep, it don't.
Kereke, Roberti Hakana, Haisa Totela di Tilosa Tapelo.
They're unconcerned.
Haditotelli.
They too put a voice in against the real.
Why, Miss Alin, to Hassan Limoya, need to Asibil, Wamudimo Pilan.
They won't have
Haba Babatri, Batsitetu Mukatu Mabarabedi, Babesis Hakakan, Havana now credits at Tapelo, Papilla the television, the Ponsons and the Chanso, Miba Shuela Horse in the Mikichan and Yabutawa Linto.
That may sound
Ikabatawa as Hale Hale, Empathy Chabas Shogan Kajen. Ho ka go ha ho luka e fangeni ho no ke tsi ya tsana tsa rabara e ka gona e tshwara ka matso a sa kinyang letho ke moya o halalelang.
Truly
Ruri Billy Graham o buile e ka ba veke ka patse pelitse fitile mo laetseng o mongwe hae.
Said this nation can be
ho re se chaba sena e ka ba satellite ya Russia na ko le na ko Russia e lakatsa.
Where we are
re ho kai Lele rekini rokota tsa Elvis Presley mili tulela hae le sa ikereke mo mamela we love Susie kalele la matatiana le beile skale mili fumano le chat
what's
happening
there's a handwriting
una le mongolo le boteng
the Russians put up a Sputnik that we can
marashia ho mesuhana se o re ka sitwa mo se laola ka le di mile tse magolo a mahlano ho tloa le fatsing. mme ba ka lopalatsa halofo ya tosene ya tsona hodima dinaga tse kopaneng metsotsong e latelang e masome a mararo mme ba tlhabe bogosi ba re inegele go seng jalo le fetoe kubu ya melora metsotsong e mmalwa ba ka eetsa re ke ke ra etsa letho ba thibela e matsogong a bona makomonisi a senang madi a senang pelo a tlhokang borapedi ke sona seo modimo a se sebedisang go pepesa sebe le seding ruri bo ga le ka bala bebele russia e lokela go etsa jalo go latela tshenolo ke gantle lona mesuo ya boprofeta e ka fapana le go empa be butleng fela go fitlhela go fedile russia e beilwe mona ka morero ona o bebele e itsalo jale ke ena ka sputnik re lekile go thunya se e seng bosio bo bongwe ra gopola re ka baetsise gakalo ka ga ba entse sa phama maoto a mararo mobung mme sa re fi rokonrolo e ngata gagolo mesebe re beilwe sekale mme re fumano re letšhatsi modimo e ba le mogau re tlilo etsang go ka etsaalang ga ba ka romela dipukiniki tseo ka dimisaele tseo mme ba re ineeleng kapa le fetoe kujwane ya lerole metsotsong e metlhano e tlile mmuso wa rona o pholosa bophelo o ne o tla inegela yona fela ntho eo ba ne ba ka eetsa e be go etsaalang ka ba bangwe ba lona maamerika rona botlhe bona e seng mona empa ke bua setšhaba ka bophara go bua setšhaba ka bophara lona bokgwane botlhajana ba bananyana ba mathakang ka melongwana e dakilweng e ka rosa e thuntseng ya mofuta mme le ele tape moreri koung a bolela efankgedi mme wena motšha ya ikgopolang a ena le boko bo bongata a thi ga o na le botlhale ba go bolaola go tla etsalang ka wena ntate ya dulang gae le mme bosio mme le shebeletse thelebišene ntšhanyana yena a le hot rod mme gaitsedi a le kae kae tlase kantini mme a le tlase mono a tšhaya rokonrolo ya gae mme wena o shebeletse thelebišene le o tsheisa ka efankgedi go tla etsalang ka wena setho sa kereke pheletso ya gao e tla ba efe lebitso la gago le ka ngola bukeng e nngwe le e nngwe kapa kerekeng e kgologadi motseng empa ga o se tlasa pabalo ya madi a morena jesu o tla timela le bao ba tla timela ga o tshepo bakeng sa gao go tla etsagalang go na le sputniki godimo mane mme o ka etsagalang setšhaba se ne se tla ineela e tlile ke yona fela ntho e e tshwanelegang eo mmuso o ka etsang e be go etsagalang lekgubu ka bora lekgubu la dithoto tsa masole ka dikepe le khubu ka mora lekhubu la difofane di tla tsorama setšhabeng sena basadi ba tla rusololwa diterateng le tla etsang e se e le ya bona o ragelo ka ntle o lapa la gago ba tla ikgapela yona go tla etsalang ka lona bananyana le lona bahlankanyana le lona botlhe nakong eo sebe se lokela go phetetswa go sa tsotlele ke setšhaba sefe kapa gore ke mang se etsa jalo ka bomong kapa e le setšhaba se tla phetetswa mempi e gotlhaetseng ya masole a makomonisi a tlhokang borapedi a ditlhadi matshwala a tla phamola mafumadi a lona mme a rusulle bananyana ba lona mme le tla ema le rate ga o letho le le ka le etsang ka yona go go etswa keng gobane le mametse dintho tsena tse ka mananeo a ne a rokonrolo ya thelebišene le sebe mme moreri wa goreng ya gwammeng ga a kgone go tlhalosa motlholo mongwalo o le bote ke hante mme re beilwe sekale mme re fumano re le tšhatsi go o ka tlhaneneng le pele tsatsi letšhaba o seng ke mang ya tla e thibela e le ke bibele e re e tla etsagala empa e re ke le bolelele e ke ke ya ama kereke ya modimo o phelang re tlabe re faleletse
motlhangong
ka gona motswalle mamela ga ntho ena e atametse gakana mme re bona mongolo le boteng ga o letho le ka thibela ntho ena go etsagala jale amerika e reretswe ntho e motlhole e entswe mme ya baphetse go kaputsa ba e tlola godimo a kokele nageng kae kae mme o tshwaretso seletso mme o fumane meya e masome a mane ka veke mme o gutlwa divekeng tse tsheletseng ga o fumane ba bane letshala gale le tlhotlilwe le omme modimo o na le ba bakalo fela bao a ba kgethileng mme motlha wa go ketela a kenang go kwala monyako mme o fedile ga o a sala letho a e se katlholo ga moga o ulatotswe mme ke rona bana pheletsong ya tsela go e tswa ntho e motlholo ya tsheuwa mme ya songwa mme ntho ya go ketela modimo o tlile ka maatla a gae ka sebele ka gara morago gae ka sebele ya ratwang go sebetsa ka kereke ya gae mme ba e bitsa bolloi kapa diabolosi go ka tlhola o sala eng ga e se katlholo mme mongolo ke yona o le boteng empa e fela ga e atametse ya kalo mme mosiwe e molemong wa tseba gore kereke e kena tlhibilo pele matshwenyego a kena ka gona e fela ga e atametse ya kalo e ka e tsala pele go o sasa go ka thwe ka tlhibilo e gaufi o feta moo o go koko lebitso la morena
The coming of the Lord is at hand.
Ho tla ha morena ho haufi.
The writing is written.
Mongolo ngodilwe. Me ho ngodilwe ka hara Bibele. Me re phelela ho e bona.
Will you?
Ana wena ka phielo ya lentswe laka. O ka amoela Jesu Kriste ho reng ena. Ba ka mme le kolobetse Petro o itsalo e mong le e mong wa lona ka lebitso la Jesu Kriste. Tshwarelong ya dibe mme le tla amohela neo ya moya o halelang.
For the promises
ba ni palwetse ditse lona le bana ba lona le ba leng hole
for there's not another name given unto
ba ni ha o le bitse le lentle sa le hodimo le filwe batho le ka boloke yang ke lona pele o fetwa wa Kriste o ka ba Methodist Baptist Pentecost Nazarene Catholic o lahlaile pele o ba wa Kriste mi Kriste o kena ka wena ke tswalo e ntsha ka moya o halalelang a ko mo amoele bosung bona re se rapela
With your heads bowed.
God is short, I'm not saying, I mean.
I just wonder this.
How many people know that you may go to bed tonight with your wife and say,
You may go to bed tonight with your wife.
You may go to bed tonight with your wife. You may go to bed tonight with your wife. Luna ntate le mme le ka ka bana ba lona o ba robatsa bosiung bona mme o sane o se moalo o monyenyane o bo o sena letho mme o tlamathela tlase strateng o fumana se tlhaetse mofumane jones le yena o tlamaile hlwibilo e atametse bibele e tlhakisitse mme kopanong ena re sa fumane monyetla jwale ka monna ya kelello le basadi ba kelello go baneng o sa mamele pitso eo e pelong ya gago mme o re morena modimo ntlatse ka bophelo boo bo o sa feleng gobane fela ga moya wa gago e le wa kemaro ya tlhalefo o sa tlameletswe lefatsheng empa moya wa modimo o o tswa legodimong o kena pelong ya gago mme o abela moya o o galelang ka o wena motlha matshwenyego a fitlhang moya o galelang o gotlela go mmipua ona mme wena o tsamaya le ona go sa tsotele o morapedi ya mokakang o ke ke wa tsamaya pele ntho e ka ba teng ka moo le go nka ke ba bakae bosiung bona ka ditlhoo tsa lona tse inameng pontsheng ya molaetsa one ba ka phamiseng matso a bona go kriste le gore modimo ntlatse ka moya wa gago o halalelang mme ga o katla ke batla go tsamaya le wena na o ka phamisa matso a gago modimo wa letlhololofatse gotlhe fela ka gara kereke gantlentle makgolo a mabedi kapa o feta matso a phametse sebakeng motswalle wa moetsa dibe ga o se amoele kriste ana o ka phamisa letso la gago nakong ena mme o re morana jesu a kong gauele modimo o tlhonolofatse mofumadi modimo o tlhonolofatse ka mona wena morago mono motho e mongwe gape a kong kgopole morena modimo o tlhonolofatse ka mona tlase mona morena a be le wena nkgopole o morena matlho a ka a sa tswa thutuboloa ke a elelelwa gore motlhomongwe e sale ke ipoletse bokriste nako e telele empa ga ke so tsebe se bolelwang ke go tswala la bobedi ga ke so amoele moya o halalelang ka baka leo ka re motho a sa tswalo la bobedi o sitwa o kena mmusong kapa o sitwa le o bona mmuso Na o ka phamisa letsola ha o le hore a kong khawele o moya o halalelang. Mme mo hlaotlelang ke reke nkuke le nna. Modimo o hlonolo fatse mofumadi. Na motheo wa ka etsa. Ngkhopole o modimo o hlonolo fatse monghadi. Modimo o hlonolo fatse mofumadi. Ngkhopole o modimo modimo o hlonolo fatse mona mohlankanyana. Modimo o hlonolo fatse ka mona mofumadi. Murao mona mofumadi e motsha, murao Luena murao mono mufumahadi.
Be merciful to me,
O Nkhawele o modimo ke sa bona mongolo le bote. Ke hlalefile ho lekane mbe ho bona hore se boletsweng sitswa bibeleng busung bona.
This is a repeat of history.
Hore hona ke we Peter ha history.
We're at the end.
Repeletsong ha o letho le ka hlola le thusa. Ntho e tla timetsa lefatshe e matsong a monna ya tletseng sebe. Ho setse ba mmalwa fela. O ka ba wa o qetela ya kgethetsweng ho tla o Kreste.
When that last
mohla o fikang e wa o qetela ka hlo ya otla
like in one thing yet
ho sa setse ntho e lengwe ka ba wena na o ka mo amohela bosiung bona re sa letile matso a ka ba mashome a mabedi mashome a mararo a se a phame jwale mona ha rena sebaka sa ho bitsa a letaro o tlisa batho ka pele mona hoba ha rena sebaka sa letho empa ke tlilo le kopa ruri
and listen to the voice of
Oh le tshepa hale mmile mamela lentswe la khalemelo a go tshepa hale mme o kope Kriste hantle mo dutseng teng
Lord be merciful to me a sinner and receive
Morena go nkhawele mo etsa dibi mme o nkamohele pele ke tshila le sira la mohau
before I send my day of grace away
pele ke nyedi sa tsatsi la ka la mohau ka sebe a go nkhawele morena mme o tla etsa
Now pray like that while I pray with you.
Jwale rapela njwalo ke sa rapela le lona.
Blessed Lord, we're standing.
Morena ya bokwang re eme maemong a tshabe ya mosimo bona.
As we read your word and know that most any
Jwale ka re ba di le ntshile hao le o tiba ba no hora ife fela di ya le moya di ka tshwedima. Mme di shopa tsa mmini wa rock and roll di bini hao feel modimo wa ka hao feel wena.
But it's too late then.
Empa tla be le morao ka hlo yo tlile. Di misali di risupile.
Destruction by miles after miles by tons after tons.
Tsinyeo di mile ka moradi mile tsa ditone tsa ditone tsa tsamatla a thomo a haula lefatshe le dintho tse jwalo. Tse tla hotetsa lefatshe ka mollo.
And it's in the hands of
Me di matsong a monete tseng sebe.
And the Bible said that
Me bibele boletse tla tshala ka mogwao.
And we see the hand
Me re bona mongolo le boteng.
Oh Lord God.
Oh morena modimo ke haellwa ke o leka o tlisa molaetsa o tsena bathong. Ne ke ikutlwa ka mo ke le monyenyane ka teng ke sa eme mona ho leka o tshwarana le sehlose jwalo.
But will you forgive?
Empa na o tla ntshwarela ka bogoni ba ka bo sa gone ngwetsa hono. Empa ka mokgwa o itseng ho tswa pelong ya ka ke o kopa o thopotetsa molaetsa ka moo o ka ratang dipelong tsa bona. Hobane ke bona hora e atamela mme a kobe mohau modimo mme o pholose e mong le e mong le o batlatsa ka moya o halalang mme ke ebe bana ba hao ba phuthetsweng ka kgalalelo ho lokeng ha hao.
And receive security.
Mme ba amohele tshireletso e tswang ho morena Jesu. Hobane setjhaba sa rona a se a bolokeha. Re ne re hopotse jwalo le mmusi wa Babilona o ne o hopotse jwalo. Empa ka nako tsohle ha e sa le setjhaba se kgopo se ntse se sebetsa. Mme ha e sa le setjhaba se kgopo se sebetsa re sa tswa tseba hona jwalo hore ba re etile pele. Mme re mohaung wa bona. Morena kereke e mohaung wa hao. Ba tla senya empa o tla nka kereke ya hao. O morena re ise paballong ya hao bosiung bona. Mme o re hlonolo fatshe ka baka la Jesu. Me rapela ka lebitso la hae. Amen.
Just softly a minute. Be reverent. Softly and tenderly Jesus is called. Calling for you and for while we're singing now, take inventory on the portal he's waiting and watching. Watching for you and for me. Come home. Where? Come up. Come up higher. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus.
Has his son fell on the tutu, Iban Shumpo? Jesu ntse a bitsa ka lerato o bitsa wena le nna re sabina jole a go itekole hle o eme mono munyako mo ono ba ke nsaka le wena tlong hai kai nyeloa nyelohela kwano wena a gatetse ntlo hai Jesu o bitsa ka pielo ka lerato o bitsa moetsa dibe tlo hai o nae ke se bina go e baba tshang hai ka hla hona jwale.
Oh, it's all right.
Oh, we took it. Oh, my la la la. Amen.
I'm so
Kitabida holo, Motiba. Kitabida holo, I limo, Milono, a hal, o teteban, o pona, udimumona, utafetu la kamutsu, zukaupanya haliso. Kitafetu amashanka hape, upila kamisa.
The old will be young there forever. Transformed in a moment.
Baholo bancha falakamisa. Bafetu tumutsu wanako. Bae mechanon sahai, who's the swing. Hatimo e phalandi naledi le letsatsi ke bunyetla o mokakang simufuralle o o tla rata ha kae ha are ke hantle tsatsi leo la bo sa feleng sifuralle moloki wa hao ya rata ya mpilo nya hao simufuralle bona ke be busiu ba ba kae ba mo rata ka pelo yohle ya lona ni le tukisitse ha katla o ke tebo e kakang na hali kutlika le hutlile jwale ka hare.
The gospel, we are washed by the water.
Evangeli re hlatsiwa ka metsi a lentswe. Ntsaletsola ha o feel wena mutsi kute matsole motho e mong hore modimo o hlonela fatse. Ke ikutlwa ke thabile haholo. Modimo o hlonela fatse mo jaki. Modimo o hlonela fatse gaitsedi moena. Re ba hlahla thetsi leng. Ho tsama mbile kholongwe gale ke tumisa hohle mo kiyang. Mbe ke ba mo Kristo wa gale morena o feta hohle o ke o tsebang.
Now while we're just
Jola re sa du tshimo tshongwa na wa hlompho ke dumela nako e batla e fitile ho etsa mola wa thapelo hare ke dumela hore moya la ngo gahlwa hole ke palo e kgolo ena e tla ngo Kriste jola we iphumana le kereke ka potlako
be baptized
o kolobetse mo ke na kerekeng eo kereke entle etle tshe moya me o dula teng a fela o ntse o phila me sebetsi ya Kriste a tshepise ngatla yetsa kifi di tse me sebetsi ya ke yetsa ne tla yetsa le lona. How le jwalo go temba hae bo mona?
Then I know friends.
How le jwalo ke a tsiba metswalle? Ke ke tsiba ho si se riti sa pelaelo. Hore Jesu o teng mona. Monna o teng mona. Ke yena monna ya tsamaile galalia. Ke yena monna ya o lopolotseng ka madi a hae. Le ho fodisa ka metopa ya hae. Ni o teng mona ho phetisa le ho etsa sohle se wa se entseng.
Because he is the same Lord Jesus.
O ba isali morena Jesu ya tshwanang. Joale ha re rapele nna kwa na fela ka khutso.
Just being present.
Dilan tapelo mfela ke sa le ka ofumana mohopolo wa moya o halalelang. Ka hona mmino o monati nati ho. Kamo batho ba tlhokofatso bosung bona ba ka ratang ho utlwa ho batho ba kileng ba dula mohlomong setulong seo se dutseng bosung bona ba utlwileng evangeli mme ba se ba iketse ba tlhokofatso bosung bona kamo ba ka ratang ho dula setulong seo se dutseng e fetile gale haholo jwale. Morena wena ntse maodimo le lefatshe wena ya rometse morena Jesu ya bokwa mona ho lefatshe mme botlalo ba moya bone bo aile ho yena mme ke wena ya boletseng ka melomo ya hae ke nna sefate sa morara lona le makala morara se ona o beyang tholwana ka boona empa makala a beya tholwana
I pray God that you'll manifest your
Ke arapela modimo ho rutla iponse busung bona hararona. Batho ba tle ba tsebe hore molaetsa ona o sa tswa rerwa o tswa ho wena. Hore o re le mose o itukisa mme matsatsi a o qetela atametse. Mohlomong o dutse batho ba kula mona morena. Ako ba kgothatse ba tle ba fole. Ho ba hona re ho kopela kganya ya modimo. Jwale morena e re sa inela ho wena jwale ka kereke ya modimo o phelang. Kubona ke a kgolwa letsoka leng le ne le phahame ka mona mme ke tla o kopa bosing bona morena ho re etsetsa ho ikgethileng mme etsa ona jwale batho bana ba ke ba inehele ka tsela e tjena ho moya o hallang o tla tsamaya ka o bona ka tumelo e kana le hore ke tle ke inehele ho wena le hore o tle o sebetse ka dineo tsa hao le ho ipaka hara rona hore ho ka ba le baeti hara rona re kopa ka lebitso la Jesu amen Go ba isa la hlaisa mo hau pelo ka hlolo. Mme ke tla kopa ba re ri fela o salamono le o rapela. Ba re rapeleng. Mme jo ale ha holo holo isa le kirera. Mme ke tla kopa fela mo hlomong lona batho ba ka pele mona. Ka pa mo ka ba nteng fela. Le tala le bue sena. Bibele e re ke mo priesta e mo holo. Ya ke keng a sita o angwa ke maikutlo a mefokolo ya rona. Be jwale e fela ha e le mopriesta e moholo wa maobane e sa le yena kajeno. Ke mo tshebetso ya hae e wa e entseng maobane o tla sebetsa kajeno ha e ba e sa le yena. Ho jwalo na? Ka hona ha ka angwa jwale o ka mo ama ka maikutlo a mefokolo ya hao mme o mo dumelle o arabela. Nahanang fela mohlana a eme pela letshwele tjena. Tsatsi le le motlileng monne ya bitswang Petrosi. Kapa lebitso la hae e le Simone. Mme a re lebitso la hao Simone o mora Jonasi. Empa ho qala jwale o tla bitswa Petrosi. O ile a fetoha mang moapostola ya ratwang. Itse ya Filipi a fumana Nathanaele mme a nyoloha. O ile a re bona moiseraele eo seng mane ho yena. Ka mantswe a ma mokreste motho ya tshepehang. Hore o ntsebelela kae moruti. Hore le pele Filipi a o bitsa o sa letlatlha sefate ke o bone. Ha bitwa mosadi a nang le phalo ya madi. O ile a sheba hodima letshwele ba opola gobane mesebetsi ya hae ne le ya diabolosi mme ba re pelong tsa bona ke belsebule mme a lemoha mehopolo ya bona ho jwalo na a re a ke etse letho pele ntate ya mpontsha mme mesebetsi eo ke etsang le lona le tla etsa ka hona o tlamaile jwalo ha e ba a sebetsa ka hara kereke ya hae gobane leo ke lentswe la hae jwale ke batla ho le botsa ha e ba ka hara letshwele lena bonyane batho ba babedi kapa ba bararo morena ka ba fa tumelo e lekaneng ho ama seaparo sa hae mme a ka kgutla ka moya wa hae mme a etse jwalo ka ha a entse mohla a ne a le hodima lefatshe mona a na lona botlhe le tla kgotsofala ho mo amoela jwalo ka mofodisi wa lona na le tla etsa e reng amen ha le fela le tla etsa hoo a ke a abe hoo ke thapelo ya ka jwale le rapele fela mme ha le ka ke batho ba bakae ba kulang ba batlang ho fola mona phamisa letsoho la hao hohle fela ke hantle batho ba kulang ba batlang ho fola jwale ha o ena le motho ka mo a o ngona eo ke ha ke tsebe le ya moo eo ke mo shebileng ke a kgolwa ke Rosela eno ya dutse mona ngwanana e neng e le lenwa jwala ya kileng a bitswa ka hara tshebeletso kae kae e le lenwa jwala mme dingaka di se di motetse Yena mohlanga bitswa ke morena ngwana wa tsiba hore ke ne ke so mone kapa ke tsiba ka yena mme morena a mulela ka bophelo ba hae bohle le ka maemo a hae le ho mulela a tla fodiswa mme ke yena bo simbona khau ya mohau wa modimo le nwa jwala o fikela ngaka e motetsi e sita le mogato wa mana jwala bo mohloka le bitso ke a motsiba empa ntle le moo ke tile hore moena eno ya ntshebileng a dutse mona hantle ka suti e putswa ke moena ya re tliseditseng dipalesa ke a kgola ho jwalo ke ha ke hopole lebitso la hae jwale ha se gale nakwana e fetileng ha a etetse lapeng laka moena bozi schulz moena schulz ka ntle ho mono e ka ke bone moena fred sothman metsotswana e mmalwa e fetileng kae kae ka hara moao empa ke lebetse ne e le kae jwale le ha o le jwalo o ne a le teng mona kae kae mme ke ha ke tsebe motho e mong o sele empa modimo o le tseba ka ofela ha le ka rapela fela mme la kopa modimo ho le ka tumelo ya lona mme o sebe motho ya ntseng a ferella jwale e ba le hlompho e sholetseng metsotso e mmalwa e latelang jwale dumela fela ha o rata
as reverently as you possibly can.
Me ka hlompo e o le ka e gona metsotso e mmalwa, me le dilo ka khutso fela.
Just think.
Nahana fela Kriste o e tshepisitse.
A little while and the world.
Ho se o se o kae, me le fatshe le sa tla mpona. Empa lona le tla mpona. Ho ba ke e seng e mong. Ke le emedi la motho.
I will be with you.
Ke tla ba le lona o se bofelong ba le fatshe.
The things that I do.
Dintho tseo ke di etsang le tla di etsa le lona. Jesu Kriste yena mabane ka jeno ka o sa feleng. Na ke nnete? E tlamehile e be e le nnete.
Well, I am very grateful.
Be ke motlotlo a ho le ho morena. Nka le ka phamisa dihlotsa lona ha le rata jwalo.
Right here at the corner. There's a lady sitting right here on the corner.
Hantle mona khoneng ho ditse mofumadi, hantle mona khoneng ke mofumadi wa ba mmala.
Lady, I don't know you.
Mofumadi ha ke o tsebe, modimo wa o tseba.
But there's that light just above the woman now.
Empa le selile le ka o dingwana ho mosadi jwale.
She has If the Lord will reveal to me
Ona le ha morena ka ntshenolela se le mothata ba hao le se o se rapellang o tla dumela hore ke morena Jesu ya o thusang o tshwanetse o bo le bothateng ka pa kinto e o ile ka tsang ho ba ke o mo ile nteng le ya bona metswalle o re benna ha ke le bone ho ka etsa hala hore o se le bone ke le shebile hantle le ya bona o re be mo ina brene ha o khona ho le bona ka di thusa kutlo tsa hao le nna nka khona o le khala Paulo suna bone ho Jesu ka sibupe o sala sedi me bana le yena ha ba ka ba le bona le ya bona
The Magi saw the star the light
Di Magi di bone na lady le sedi le ba iteletse mpile empa ha o ya le boneng
It's just far some it's gifts
Ye tedi tshe ba ba mfela ke di neo
The woman has sinus trouble
Mosadi una le botata ba mahanana ke hantle
You also have heart trouble That's exactly right
U bile ona le botata ba pelo ke hantle haholo
Listen.
Mamela, ibitso la hao ba o bitsa S.
Your last name is Upshire.
Sifane sa hao ke Upshire.
You live on North Cleveland.
Odula North Cleveland Street.
Your address is 1264. That's exactly right.
Address ya hao ke 1264 ke hantle haholo.
You touched something, lady. You know you never touched me.
Wena u amentwe ngwe mufumadi watiba wa amanna.
That girl sitting next to you there.
Mwana na yeo ya dutimpila hao mo le yena wa rapela.
And she's praying for somebody else. And
me o rapela motiemo mi eo ki me wa hao.
And she has something wrong in her life.
Me una le o phosa matshwafung a hai.
And you're some connection with this woman.
Me wena o amana le mosadi eno a mona. O ngwetse ya hae.
And your name is Margaret. That's right.
Me le bitsola hao ke Margaret. Ke hantle.
And you live at the same place.
Me le dula tulong e lengwe. Ke o bona o etla o bile o kena. O nahana ka yona monghadi monna ya latelang ya dutse mono. Wa dumela Jesu Kriste ke mora modimo.
You do?
O etsa jwalo?
If the Lord will reveal to me.
Ha morena ka ntshenela se bo thata ba hao bo le sona o tla mo amohela na?
You have stomach trouble.
O jwa ke mala ke hantle. Ha o le jwalo ema ka maoto a hao.
Correctly.
Ka nepo.
You're a preacher.
O moreri e hlile le re. O ntse a shebile di aparo tsa hae tsa
buruti. All right. Besides that.
Ho lukile ntle le mo motho o ne beletse hore o be mo presbyterian. Empa o moreri wa Pentecost ke hantle. Amen. Metape ya hao ke yona eo baketseng alsa e nyametse.
Go home and be well, brother.
Ya hae me o fole moena. Amen.
Have faith in God.
E ba le tumelo ho modimo, le mpe le sebelaele. O na hana ngwene ya dutse mona.
Yes.
Eh, wa dumela?
You believe me to be God?
Wa dumela hore ke mohlanga wa modimo? Ka pa o batla ho hong ho modimo?
If God will reveal to me.
Ha modimo ka ntshenela seo se batlang, now o dumela hore ho etswa mohlolo. O dumela hore ke hantle seo Jesu a natla se bua.
All your heart.
Pelo ya hao yohle.
You have a growth.
Ona le hlahala, mehlala e o inokeng ya hao ke hantle.
And you also have stomach trouble. It's caused from a nervous condition. That's right.
Me o bile o jwa ke mala, aba kwa ke me ke maemo a methapo ke hantle.
Le
bitso la hao ke Eva May.
Redman is your last name.
Redman ke se fanisa hao.
You live at a
Udula strateng 1378 West 13th Street.
That's correct.
Hore o tla o tsebe go ba ke mohlanka wa modimo ya dutse mmone ke moradinyana wa hao o mmatlela thapelo. Ngwana eo o tshwarwa ke di-hemorrage mme di tliswa ke ha sisa pelo kapa ha lla haholo. Hoki o rialo Morena. Moshanyana eo ke kgaitsedi ya hae ke hantle. Moshanyana eo le yena o mmatlela thapelo. O kgathatswa ke o sokwa mme o fokoditse boima haholo ha o finyana le hona ha etsa jwalo. Hoki o rialo Morena.
The white woman sitting next to you.
Mosadi emoso ya ditimpila ha o shebe a gata ditse ke hohong.
Do you believe, sister?
Now I
do
mela gaitsedi.
You believe God has sent his son Jesus Christ to declare to the Gentile generation?
O dumela hore modimo o rumile mora wa ona Jesu Kriste ho bulela moleko wa ditshaba hore o tla ka pele.
You have a gland trouble you're suffering with.
O na le botata ba pudulana e o tubang. Le botata ba colon.
You're nervous.
Me o jiwa ke methapo.
You're not from this city.
How tswe motseng ona le hona? O tswa Detroit. Nomore ha o mo dulang teng ke 12134 Fendler Street.
That's right.
Ke hantle Detroit, Michigan. O mo Italy, le bitso la hao ke Viola, P O L O F, Polomba.
Ha?
E ba le tumelo ho modimo, mme o amohele seo se kopang.
What do you think down in this?
O nahana ntla se ka mona na o dumela ka pele yohle ha o. O ka tshwenka wena mofumadi e monyinyane ya ditse mono. Na o dumela ka pelo yohle ha o mofumadi e monyinyane mono qetellong. Be manka pa mamfela wa lona ha o etse phapang. O nahanang wena pila hae hantle. Na o dumela ka pelo yohle ha o. Menyane ya ditse an chebile. O nahanang ka yona. O dumela hore morena Jesu tla fodisa methapo eo ya varicose. O nan le yona.
You do?
O etsa jwalo. Mohlomo o ka nahana tjena. O tla ntumela ho feta feta hanka o jwetsa hore monna wa hao o na le bothata ba tsebe, o no batlile ha a ka rapellwa. Ke hantle haholo. Jwale wa ntumela na? O no batla ho sa e tshware pele. Ho o tlile ha o phaphamisetsa ho yona, hobane o amohetse pholisi ya hao nakong eo. O phahamise letsoho la hao haufi le yena mofumadi o nahanang ka yona. Wa dumela modimo tla o fodisa?
You will.
O tla etsa jwalo, ho lokile. Arthritis ya hao e tla o lesa ke hona. O nahana monghadi, wene a natsuka matso a hao. Wa dumela modimo a ka fodisa bothata ba hao ba pelo. A o phekole. Wa dumela o tla etsa ho. Wene ya dutseng o mo shebile mono le wena wa dumela. O batla modimo, o lwena le bothata ba pelo le wena, ha kere? Ee. Mme o lwena le diabetes hape ke hantle. Wa dumela modimo o tla o phekola, o ka e fumana ke hona. Hale dumele na? E ba le tumelo ho modimo. Ke ntla se ka mona. Wena monghadi ya dutse nketelo ya studio mono wa dumela. O tlamele jwalo o sa tswa fodiswa. Wa bona o no ena le bothata ba loto ha kere? Wa dumela hore morena Jesu. Empa o ntse o rapela motho e mong jwale ke moena wa hao. Mme o kwana Wisconsin. O sa tswa etswa operation matshwafong a hae. Ho ntshitswe halofo ya ona ke hantle. Wa dumela o ka amohela seo se kopang ke hona.
Oh, blessed be the name of the Lord.
Oh, le bitso la morena.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory.
Ke tla mororisa. Rorisa nkonyana e hlabetsweng badibi. Batho bohle isang kganya ho yena, madi a haya hlatswitse kodi ka nngwe. Morena ya ba kwang ka tsileleng re tla o bona, hodimo kwana mahodimo. Re a tseba o teng jwale ka mmele wa moya o itlhalositse ho rona ka o phethahala. Lefatshe le sitwa ho bala hono morena. Re bile ha re a le lebella ho etsa jwalo ho ba o itse ha ba sa tla mpona. Empa re a tseba ho ba o na le bana ba ka o bonang. Re na le bana ba o tsebang. Mme re lebohela ho. Mme re rapela jwalo hore o haole hodima mo a ona ka moya o hallang o moholo le ho fodisa motho e mong le e mong ya kulang ka mona. A ko iphumanele kganya hona jwale morena. Batho ba se ke ba dula ba shwele ba mpe ba tsuwe mme ba phatsima. me ba ise o modimo thoriso le khanya ka lebitso la Jesu ha le fela le modumela emang ka maotwa lona me le mororise ka pelo yohle ya lona Nini nyaka le o morena Jesu ho ba ha jwa lo forisa e molemo wa lona molemo wa khanya wa khanya ya ha e kholo e getheileng morena a le hlololo fatse amen.